ati pangono ati ni mucho sengu ngono naibaya wangu pinga pinga Malawi jini wangu tenga tenga waimbila kwa sipoli mbele muone zikundu
wangu sangu ni mafuna mnigumi zila polisi awi parasika na awi haba kumenye lea na ineo wangu sangu ifanya na babo nyasa yonda mena kuhi
jima nendeke kamena ni humwezi moa
Oh, my God, no, I didn't.